Parliament yasabye government ebeeko kyekola mu bwangu ddala kubanga abantu okutwalira amateeka mu ngalo kyatandiikiriza ng'ekisaaga kati kikuze ne kiwagguuka. Kino kye kiddiridde ennaku si nnyingi eziyise omuzannyi wa ttiimu eya rugby wano mu ggwanga Sydney Gongodyo okuttibwa ng'ennaku z'omwezi 5 Juni w'omwaka guno. Ensonga eno ereeteddwa omu ku babaka ekiseera eky'ensonga enkulu mu ggwanga Andrew Ojoko Oulanyah, omubaka akiikirira essaza lye Omoro mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era omumyuka wa pulezidenti ate nga mumyuka wa pulezidenti owa Rugby Union agambye nti omusajja ow'emyaka 27 egy'obukulu okufa kwe mu ngeri y'ekyeyonoone bwe kityo tegwandde kulekebwa bwetyo. Gongodyo yattibwa abantu abaamutaayizeeyo mu bitundu by'entindo okumpi ne Kampala oluvannyuma lw'okumuteebereza nti yandibanga yali anyakudde ensawo kuwomu ku bakazi abaali mu kitundu ekyo yali atambula ebibye. Poliisi akakwatayo abantu 9 ku byekuusa ku nsonga eno. Oulanyah asinzidde mu Paalamenti n'agamba nti minisitule evunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga Paalamenti egiragire mangu ebeeko kyekola.
So what happened to Sydney can happen to any of us here. It may not happen to the speaker, he has security, but any of us walking around the street, anyone shouting thief without any proof and you're lynched. My prayer, honorable speaker, to under rule 56.6, that we give the members of parliament here condemn mob justice in very strong terms. My second prayer that the Minister of Internal Affairs give us a report within 7 days of what is happening in terms of investigation. My third prayer, honorable speaker and members, can we have a strategy by the government on response times? The police is called and they come 3 hours later, 4 hours later.